Mwativiza kachinja ise zone.
Ya muntu kwe pampa mwze my number.
Hai. Team YTM.
Do Mairo.
Mairo, Mairo.
Figa chinja na ine.
Figa chinja na ine.
Road, my road.
My road, my road.
Kampala na ine.
Kampala na ine.
Nangu mwze kei mwe.
Nangu mwze kei ne.
Oron chure feine.
Oron chure feine.
Oron sure feine.
Oron sure feine.
Figa chinja na ine.
Figa chinja na ine.
Figa chinja na ine. Road, my road.
My road, my road.
Kampala na ine.
Kampala na ine.
Nangu mwze kei mwe. Oron chure feine.
Oron sure feine.
Figa chinja na ine.
Fintu fese fedi kwa tataimu kuchula no kubombe shafie. Fika chinja mailo mbombe shafie. Nechitete kelwe chako safie. Ngande pepa ndifemwe Yesu. Mpale nina ine mpale kwa bandi. Fokasi ni pava iche bandi. Ngana ide kele shata pali chandi. Kwesu watila lesa. Afwa by afwa. Kozi ala mwona umole pita. Na fionse fie ifiole chita. Na fionse fie ifiole fwaya. Believe me daddy, fika chinja na ine. Teddy on se badi, fika chinja na iwe. Olo wakusekeso, fika chinja na iwe. Olo wansekeso, fika chinja na ine. Tapaba po ukabilo kufuwe nchush. Emye kubo konga demo na tivufi. Nite idi aso tie munina push. Tevufi, tevufi, tevufi. Nite idi aso tie munina push. Nitabo jumbo.
Nitabo jumbo. Kade wangu.
Do Mairo,
Mairo, Mairo,
Figa chinja na ine.
Figa chinja na ine.
Road, my road.
My road, my road.
Kampala na ine.
Kampala na ine.
Nangu mwze kei mwe.
Nangu mwze kei ne.
Oron chure feine.
Oron chure feine.
Oron sure feine.
Oron sure feine.
Figa chinja na ine.
Figa chinja na ine.
Awani sure rero panchuku lipe aziva mairo ni vachize. Chabebe kanza izunka wala kule kasa kisesi. Kupwele macheto ziva vale makseka. Vale makzula, vale makchula. Nale mazinza walinga paliande. Chula kanzi punzi la pochimo. Bajewani seke nini limba de mdono. Je ya kwa le seka wafya nimo. Zama lekelela wake muri ebe nona los. Zampiri famwa zani pukuta misos. Sivinga kweche kumwamba direct to a woofy. Mas put effort, wake mune elot. Wane kakiri nangu uni one what dot. Nampofu wanao na after pili famu Jesus.
Mairo,
Mairo, Mairo.
Figa chinja na ine.
Figa chinja na ine.
Road, my road.
My road, my road.
Kampala na ine.
Kampala na ine.
Nangu mwze kei mwe.
Nangu mwze kei ne.
Oron chure feine.
Oron chure feine.
Oron sure feine.
Oron sure feine.
Figa chinja na ine.
Figa chinja na ine.
Ichete kero chena narikwata. Kuvansura bose bakatapwa. Kampala, uino mbatata. Kupapusha bambo na ngembwa. So, donze nga vwacha. Ipepo ndia mpela lesa. Wadishiba tabarada. Bashie mawala tambatawa. Nangu ndani refi waya. Nifine mwantika life efeo kaba. Mambo taipira bamba uku yama. Kumutima kwandi efeo ndanda wande. Fika panga sensi. Kafu mampeni kwa tini inki. Bachize baka mpara ma akwenta kadima. Patikara dia.
Patikara dia.
Oh, Mairo.
Mairo, Mairo.
Figa chinja na ine.
Figa chinja na ine.
Road, my road.
My road, my road.
Kampala na ine.
Kampala na ine.
Nangu mwze kei mwe.
Nangu mwze kei ne.
Oron chure feine.
Oron chure feine.
Oron sure feine.
Oron sure feine.
Figa chinja na ine.
Figa chinja na ine.
Mazda.com.